Niba zwile bekhuluma bemameza bekhohlisana ethi hayi engathi ndathi la Niba zwile bekhuluma bemameza bekhohlisana ethi hayi engathi ndathi la Basithinda thina Basithinda thina Sibuka sinibasele
Sibuka nukani
Basithinda thina Basithinda thina Sibuka sinibasele
Sibuka nukani
Ngoba basithinda thina Basithinda thina Sibuka sinibasele
Sibuka nukani
Ibazwile bememe
Kuchona kuzipwa skinja na vizindo matoto. Ha! Awashaba mfomo kubitwani matoto.
Sehu hui makata mtiti nistuli peta umakanda wali kuze miya mezo ni chantla faste kurai matikoso chandwini.
Ha! Batu utatalua mzala wafona mafuza na yungomu.
Imakula makata mabana ni wano nyawa wata na wiku nyawa na wabuja kutu. Sehu hui mko wetate kule ngango hiza makati zimine lezi mkata. Umzu hui vachara na macho mkwa kuski. Batu anakizani pote na angu mkule chake mbangene. Au matoto mkule wa sekabo mamu logo.
Suma mkulu chacha zako shaba pe
Niba zwile bekhuluma bememeza bekhohlisana ethi hayi engathi ndathi la Basithinda thina Basithinda thina Sibuka sinibasele
Sibuka nukani
Basithinda thina Basithinda thina